Downloadani tikumvera nyimbo dza pamwamba pa malawiwanga.com.
Jay with you again and also from the tune also. Man a girl. What's a number that bang and also? Cha. Chipo kwa chai wewe. Mani bengi salitu. Yeah.
Uyangu wele yweye moye wanga unasinta. Hine yamba business tomato ndiwe sipa kuti usasowe kwacha. Usasowe mpacha ni malo wa paliposa yunyo sindi malabada. Uyambo sana wele wosa na marina lilova. Moye wanga una uchova. Wapenge sa jay zayo na sindi kumva. Haso everyday paliposa ti maluba. Hine yamba haso jipo kwa chaiwe. Utamangi sa business jipo kwa chaiwe. Kuti usasowe kandu my baby mwaine. I really really love you my baby mwaliwe. Ina yamba haso jipo kwa chaiwe. Utamangisa business jipo kwa chaiwe. Kuti wusa sowe kandu my baby mwaine. I really really love you my baby mwaliwe. Mana kila ina yamba kuzifila. Jipo kwa chaiwe ina yamba kuziziwa. Kuti nine ndani ndi mabanga chani. Ya yeah. Ndi mabanga chani. So sezi jipo kwa chaiwe. My pretty girl jipo kwa chaiwe. So sezi jipo kwa chaiwe. My pretty girl jipo kwa chaiwe. Mitele yamba haso jipo kwa chaiwe. Utamangisa business jipo kwa chaiwe. Kuti wusa sowe kandu my baby mwaine. I really really love you my baby mwaliwe. Ina yamba haso jipo kwa chaiwe. Utamangisa business jipo kwa chaiwe. Kuti wusa sowe kandu my baby mwaine. I really really love you my baby mwaliwe.
Utamangisa weye moye wanga unasinta. Ina yamba business tomato ndiwe sipa kuti wusa sowe kwacha. Wusa sowe mpacha ni malo wa paliposa yunyo sindi malabada. Mbosa na wele wosa na marina lilova. Moye wanga una uchova. Wapenge sa jay zayo na sindi kumva. Haso everyday paliposa ti maluba.
Nina yamba haso jipo kwa chaiwe. Utamangisa business jipo kwa chaiwe. Kuti wusa sowe kandu my baby mwaine. I really really love you my baby mwaliwe. Nina yamba haso jipo kwa chaiwe. Utamangisa business jipo kwa chaiwe. Kuti wusa sowe kandu my baby mwaine. I really really love you my baby mwaliwe. Nina yamba haso jipo kwa chaiwe. Utamangisa business jipo kwa chaiwe. Kuti wusa sowe kandu my baby mwaine. I really really love you my baby mwaliwe. Nina yamba haso jipo kwa chaiwe. Utamangisa business jipo kwa chaiwe. Kuti wusa sowe kandu my baby mwaine. I really really love you my baby mwaliwe. The terrace rap.
Downloadani tikumvera nyimbo dza pamwamba pa malawiwanga.com.